Crafty.
Sinanga ubaya, mpenzi mtazamaje. Mina kata maje. Mpenzi mtazamaje. Mina kata maje. Ay, beba, beba. Akikuja mina deka, deka. Deka nyama iki deka, deka. Napenda kukachocha kakicheka, cheka. Nakobash mina mere meta. Mjulu bengdo na keta, keta. Na changanya, changanya kaka, bureta. Body figure toa kakureta. Nikoneshe the math ka opareta. Usijali ile dontareta. Na kwaga na connect na coordinator. Sina time ya call mireta.
Zupa uko fine. Una kama nzi yako 20 na uko 35. Nitakura ruwa leo kama tumbo fry. Ama kare gani, ama na gani. Manze kuna vile, vile na kutamani. Vile unakunywa makali mina kuogopa. Manze kuna vile, manze kuna vile. Vile na kutamani. Vile unakunywa makali mina kuogopa. Vile unachapa flash wene wa monyota. Unapenda genge, naona ukizitoka. Sina yako IT, nataka kukustock. Sipendi mamblaina, mamblaina muwa block. Umetoka salon, na bado na kusuka. Usisikize huda, usifunge duka.
Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje.
Politik, jeshi ikotik. Politik, jeshi ikotik. Jumutik, luku luku tik. Mangeo stick, madoba ni dick. Day dick, dick. Mama mia sema nachotaka. Mama mia sema nachotaka. Kayela sema nachotaka. Sema nachotaka. Sema nachotaka. Mifadili sija anza juzi. Papa kasonko nina ujuzi. Bombo clat atupendu buzi.
Swinge sauce, swinge boss, swinge wild boss. Jackie, jeshi nimba na wota koma bodoski. Mbogi nimba, mbogi bado kimonyosi. Jeshi nimba na wota koma bodoski. Mbogi nimba, mbogi bado kimonyosi. Tamasha leo nile mjeyo na gaauski. Mlinge kam jwani unatokyo kyo na kimo. Magode chok, sibi jwa magode chok. Simi kujwa magode na badata sija dosi. Kujwa magode chok, sibi jwa magode chok. Simi kujwa magode, magode na badata chok. Si kujwa magode chok, sibi jwa magode chok. Simiko jama gode na badata sija dosi. Ko jama gode chok, sili jama gode chok. Simiko jama gode, magode na badata chok. Ati foko, koni kamu via DJ Afro. Ni kwenye ima introductions. Jala la kodana, nimeshinda nikiwa macho. Magode mashada, nimeshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile nko nacho. Cheki vile nmenyanya kadi sensi kwa kwa macho. Niko jaba ndani ya umo ina. Jaba ndani ya umo ina. Mukataka tumamora tina. Sinje kade mako na itina. Mina ita inansikiza. Kijipa bado ndaifinya. Jagi kwanza tuko Friday so kesho misiko job. Nenda nkunia kila mali hakuna mali siko joy. Rada safi kipata na form nilio mindo natoa. Karika jaba joka joka na nasima sani hot. Siko jama gode chok, siko jama gode chok. Simiko jama gode na badata sija do. Siko jama gode chok, siko jama gode chok. Simiko jama gode, magode na badata chok. Siko jama gode chok, siko jama gode chok. Simiko jama gode na badata sija do. Siko jama gode chok.
DJ Crafty
Punyeto gonjwa iko Kenya. Number one addiction gavai na lenga. Ili mufatilie sonko na mavela. Na lipstick mpya ya Kylie Jenner. Did you know? Pano haba words. Yo happen hands. Ile time ya cramps. Did you know? Arsenal fans. How kwa us Arsenal fans. Did you know? Alejandro ana mute mbati saya DJ Afro. Did you know? Mademo ngambo wanapenda mbo kumwaga kwa ndo. Kuna kutuology, doshiology. Pakaology, chora sabaology. Kuna kutuology, doshiology, doshiology. Punyeto ugonjwa iko Kenya. Number one addiction gavai na lenga. Hili mufatilie sonko na mavela. Na lipstick mpia. you know? Pubah no words, yo happen once. Ile time ya cramps. Did you know? Arsenal fans, how kwa us Arsenal fans. Did you know? Alejandro, ana mute ngati saya DJ Afro. Did you know? Mademo nambo, wanapenda mbo. Kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, no onyonyoji, nyongaology, punyetoology, ngwatiology.
Yo, wananitanga bongo slayer aka mtoto wa kanga kanga boy. Eh, no me chill out na DJ Crafty. DJ Crafty, twende kazi. Twende kazi. Twende kazi. Twende kazi.
Muranga ame kam turorye, ma keg ziki isha mura tina turorye. Tuki mix na kindovu zitu gorokye. Ama mina kata biko adi muni kurorye. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaitabidi minta city adi wada. Kima uru toa kutu adi nkiwa jaba. Nyore ya miye bwana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki kam turorye. Hakuna idha youth man we turorye. Oldi kabisa turorye turorye. Meda ofisi turorye turorye. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kama unaisanza tukubanju. Usha geuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Mii kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stare yetu be tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Juu wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Yajuo nitabli kitoka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turorye turorye. Meda ofisi turorye turorye. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Kodo wa Muranga ameka mturorye. Makek zikiisha mura tina turorye. Tuki mix na kindogu zitugorokye. Mina kata biko adimu ni kurorye. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaitabidi minta city adi wada. Kima uru toa kutu adi nkiwa jaba. Nyore ya miye pwana tambu wala wana.
Okwenko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi wan pia kongu we ni mso. Kwanza gulo lituo shaku ile basi aligiso.
Okwenko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni ghafla.
Sijali.
Ni vile we Okwenko pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Ni vile we ukuwa umenibamba.
Femi wan pia kongu we ni mso. Kwanza gulo lituo shaku ile basi aligiso.
Na kupenda manze woku wa mhumble.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Story za icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekuja mani.
Okwongo umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona?
Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okwongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Okwongo na kitambi utawezana?
Utawezana.
Nikikupea utawezana?
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Kapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja.
Crafty
Foto moto
DJ Crafty
inaleta ndoto moto. Foto moto moto.
Pika picha, pika picha, pika picha.
moto moto photo moto moto to photo moto
moto
inaleta ndoto moto photo moto moto to
Alejandro
noti
tunajua wewe ni ndoto Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto Toto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga
Fanyanga
Ye ukinikanyaga utanipenda cowboy la makaranga
Señor Alejandro, you have a visitor
Snoddy flow
Amekambila ngoda na nyonginyo
Nimekambila ngoda na nyonginyo
Basi sawa, tukandane, tumizane Finyane, niko na first aid kit, iko na funnel
Notes, notes zangu ziko KBC channel KBC channel
Foto moto, inaleta ndoto moto Foto moto, moto, moto Pata verified account, utapata more likes without a doubt Watasema uko after fame, yo si clout Arimis is your best friend, say a drought
Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo Kuja leta form, niko na mandom, kijani niko solo, nanukia kolon
Noti the flow umekuja kutaka
Chief inspector umekuja kuchapa Quarantine, quarantine
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen Vaite, unajua kote, niko na picha zake akipigwa ndole
Tuache aibu za kudanganya kwa choche Basa rhymes alipatikana yole
Foto moto Inaleta ndoto moto
Ndio amurang
Stanio
Magic Angle on the beat
Crafty Crafty
Inaleta ndoto moto
Ndio amurang
Stanio
Magic Angle on the beat
Mpoka home Vidole kwa com Sikile time akitepa na search
Hip hop, hip hop Kifanya ngoma zote mbaka hip hop Na shiko, wakerito Si wachele tufanya singa tiktok Tiktok, babe, tiktok Si wachele tufanya singa tiktok Tiktok, babe, tiktok Si wachele tufanya singa tiktok
We came from the bottom Dile enzi za my belly bottom Nishiko, atyo tuko No dick a lot in your bottom Ako TikTok, kakidosho Na kile time clout up mboso Niko ritho, diyo kyo mbitho Na finya pakelia isi dildo Na mwaga te arepi kwe kusnili chimba Nina kaflata ya sina pressure nilijidunga Na hizi ata ni zagi kumba ni mtumba Kuda ni kako ya venye nguna anawika Jororie turure Ijururaga turure Oria veduda turure Emenyerere turure Jororie turure Turiko sawa turure Tutuzko sawa turure Namiko sawa
Hip hop, hip hop Sifonya ngoma zote mbaka hip hop Nashiko, wakerito Si wachele tufanya singa tiktok TikTok, babe, TikTok Si wache letu fanya singa TikTok TikTok, babe, TikTok Si wache letu fanya singa TikTok TikTok, babe, TikTok Si wache letu fanya singa TikTok TikTok, TikTok
Siro rembo ni make up Ni make up Sembo, make up
Hello, hello, ni Maybelline Ni Alejandro ndakusaidia Adeline Mulisema kutakuwa na offer juzi Hello, hello, ni Maybelline Ni Alejandro Hello, 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 ni Maybelline Ni Alejandro ndakusaidia Adeline Mulisema kutakuwa na offer juzi Ati mutafanya nikai kama chungli Ati mutafanya nikai italiano wa azuri Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli Ati pata pesa ndo utajoma na sabuni Usipake foundation ukana vumbi Kuna dame anachanga changa Ana buy makeup ya kupaka paka Kuku kuku manga manga Turi turi dara dara
Siri yangu when I wake up I back up Siri yake when she wake up Ni make up
Atoti mascara, lipstick imekaukia. Atoti mascara, lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demuto maziwa na kulage nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nikarembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Chit, chit.
Side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Get in touch with DJ Crafty on 0705-152-771.
Yani mame baba yao.
Shukuru aliteza na keki
Sini bash
Mamuri usai waitane
Sini bash
Nataka watu wajibambe
Sini bash, 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 bash Sini bash
Shukuru aliteza na keki
Sini bash
Mamuri usai waitane
Sini bash
Nataka watu wajibambe
Sini bash, 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 bash Sini bash
Nikira unadungisi wanakapi Kamna uba shere tukisnadi Na usikose kuchanu wa smadi Leo lazima tutakuwa inadi Niko gwata on point na kafi Kwa parir vile niko na unasti Kuterrorize kueka tumchasti Vitu trundo nafanya kutangaza
Sinibash Stare ya kutu nivenye tunaroganga na Stare ya kutu nivenye suwa bamba na Stare ya kutu nivenye tunatakanga Na venye suwa bamba ndo stare suutakanga Nibash Nataka watu wajibambe Tunibash Mzinga ziko zote zote na mashash Leo lazima tusere Nataka majirani wote watete Tunibash Mkoro alicheza na keki
Sinibash
Mamuri usai waitane
Sinibash
Nataka watu wajibambe
Sinibash, bash, bash, bash Sinibash
Mkoro alicheza na keki
Sinibash
Mamuri usai waitane
Sinibash
Nataka watu wajibambe
Sinibash, bash, bash, bash Sinibash
Hini kasi juu ya kesi akiwa laika Bibi bia jirani anadai tuwate kwe keki Mama mboga li anadai tu ni mkobe shashti Neza mkoba na kateka achote wejegi Chota chota neza chota chota kwa maybe mindo mame baba yako wache kuwe kesi moja wamefika na danu wametushika pia zoni kazi nimeshika sinibash
sinibash mkoro alicheza na keki
sinibash
mamuri usai waitane
Na mtara kabisa ndo ni mtoe joto Tani ya nisa na uchitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisho na kupiga koto Ama
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sasa
Chaniu
Mana Batman
Na mtara kabisa ndo ni mtoe Mara kabisa ndo ni mtoe joto Tani ya nisa na uchitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisho na kupiga koto Ama
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Nima bambu bwazi na bambuka Nima bambu bwazi na bambuka Nukilia machozi panguza Nukilia machozi panguza Yes kidole
Anapenda pum pum
yeah.
Chum chum chum
uh-huh.
Chum chum chum
yeah.
First date anataka kunitum
uh-huh.
Anasema nanitaka so soon
yeah.
Ananipenda venye mtoyu penda cartoon
uh-huh.
Nimemtambua squeeze mina mwita tycoon
yeah.
Alianza kula
uh-huh.
vitu tangwa kiwa class 2
uh-huh.
Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon
yeah.
Mpaka za babu
uh-huh.
Achani come through
yeah.
Achani kae juni kupe vitu
uh-huh.
feel good
uh-huh.
Mwe na meza msumari So tulia urelax usijali Nachunga usimwage uhai Nataka ufeel nika unazirai Kabla ufike saka kangwai Ukisha rudi mtawe jidai Pongi na mwai Taro hudai
Bakora bado ni magical Ime nyonga dice imeenda shule Ka empress ina dizon Ka kupike bamba ndo chuma ifike mwisho Ni ile idha ya kuchotana Kunyonyana na kunyanduana Yokisleki na kubafua Nanga so good itabidi tumenya kuwa kurarua Yani kakana kene Denya kae kubindu kalange senje Kama njire paruti ya betalu chembe Denya kae kubindu shikongo shene Nanga so good punyeto nitaida Mastandby na wapeleka machoma Umwana nyambiranga pumzi mubaika Fufufu Seti rite lipua tuta
DJ Crafty
Pandemic Pidi wangu anaslinge hadi Kendrick Tuko ocha, tunavuta boza Mamutisa, metukaribisha na mboka Mapante wanaona ngombe kuku Mademi ringanya na kadudu Nightrunner size wezi toka pudhu Mturo kwa ngatamu, itati usiku Na materorist, hana watakubom Pasta nganga, hana watakukon Jivanchigi, Kenya ni Zalon Alejandro, Vande Mwapon
Guy Guy Kusha guy Kusha kuangori guy Kusha nuka mtani guy Watoto wapatikani guy Saini muadhani guy Guy Jui mara ni watch no Tukivuta mabombom Kisha ni bomb chinku
Tobo esta boy Nare, nani kuma
Oh yeah Buda tuko lit manze Wapi light ana token Oh yeah Buda tuko lit manze Wapi light ana token
Two by two kama akianoa Ones and twos naka mix na soda Teams yuko juu kaki wet na buha Ma design sometime mi hukai nituma Team niki drop niki nyambi Bado nangangana nikiunda pesa na lavish Yang luku dati Mapenzi ya 30 pande zote kachapati Nika ex commandazi
Mini dum dum Haribu hesabati Mini dum dum Na sponsor hizi party Mini dum Na wakatisha maji Moka Na kachuna mali Na afford kama gari Chibisha wolenje Wenzi coach Niki cheza kadenge
Boys and big girls too We out here doing what grown-ups do Let loose and bust some moves Came one by one, leap two by two Two by two Ooh. Two by two Two by two Ooh. Two by two
Comrade power, tibin tialala
Kime Ivana, basika ende sana Wanyonyi hapa na wale wakulamba Hii ichunisha bezi sote za jaba Mtu mbekse mbekse, tufukuze njebe Nyege maunenge, panda na siwembe Andoke ya swara, angukia mbebe Apige unyende, mwache na matege
Pandemonium, soko moko Stingo za kipoko, bai koko za bongo Mastim ziko fongo, tukichemsha bongo Dili bigi nani usilete ndogo Vibes kwenye fly Niki nice maloko Chafua 5 star ghetto towa loko Chapebe nice Canada imbo koko Kadunga kaluma kasubue mukoko
Big boys and big girls too We out here doing what grown ups do Let loose and bust some moves Came one by one, hit two by two
You already know It's DJ KY With DJ Joe Kenya, my chat, let's go
Yo! Only one day low, hello. Only one day low, hello.
Iba, chogi doba sheshi akiri. 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 Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Iba, chogi doba sheshi akiri. Kiri, kiri, kiri.
When you die,
yeah.
weni liar.
Bomba tu bomba, songa na doba. Nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni katot, kana lewa na kashot. Kana fana na bukot, kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni, tunabol na maheni. Saya shida na wakeni, tunapenda nyef.
Pediki jones
naiko volcano. Vunulu
kakapa gazi nse.
DJ Crafty.
Narapana taka pangale wa shengine mbili mbili. Naona tuma diu diu. Narapana taka pangale wa shengine mbili mbili. Naona tuma diu diu. Diu diu. Kizungu zungu ma diu diu. Nasikia tu kizungu zungu. Diu diu. Kizungu zungu ma diu diu. Wanga shengi tu kizungu zungu. Diu diu.
Bojongo upesi upesi. Na paduki ni nyima itakuwa ni kesi. Na aki diu diu na kapiga machobo kama mia. Tukina fini kama unaningiza. Na juna chaka fako za kidiva. I'm so local sina tavisa. Uko so formal nona tukiza. Acha tunge tupo wa bila drama. Izo maneno bano najifanya. Hata vilo na kuhoo na mchanganya. Ama ni madojo ndo sija mwaga. Acha kiki kizungu miki mama. Kamu kwe bibi ni kwe your only man. Eshi man metemeza slice imechoka man. Neza kweka main bano wache kuwa fan.
Kizungu zungu what do you do? Asikia
kizungu zungu. Auto bomba so corona beats.
Heo niko za peke kiaba na mando. Dom, dom, dom. My yanks wame chrome wana guy to my phone. Niko za peke kiaba na mando. Dom, dom, dom. My yanks wame chrome wana guy to my phone.
Sore to gim, hair pongo nya sore to gima leche. Ya kongo tingo gode ema miga leche. Tumia BBW oka hero ngede. Tukaka puko koyo dano manyongede. Achari mone kakiluonga katinde. Nyako kasero to nyaka miagiri. Nyaribe noko nano duaga na gide. Ya pesa oko wara ano kangwone. Wadada madwa form ane gifesa. Nyinga janode kongo ngenyo wani gicheda. Kawono onge nindo wani gijaba. Wachimo boji.
Mwacha mindyo mkubambe. Kona kinyaru hapa huku ni kabambe. Alafu nko in love na chali mkambe. Sani kachen katambe. Mange uzwa shandwe izo paka zigande. Piana yo kitu from Monday to Sunday. Toa yo kutu ndio rungu ingare. Leta yo dudu nataka nkukane. Do da. Nikona do da. Do you have do da? Do da? Do da?
Mi ukata mata.
Yanga
fair na tumanga alafu magizani jua na kumanga mfupa wa kiwanga tiki amepepanga si kidimanga wezi kipanganga baro ikiwaka bandi sedi kaka po kujipanga ntuke kwa dimanga mapenzi ni laya wa area ni malaya mapenzi ni laya wa area ni malaya
kata makale naongeza na bale kani na magani
mimi na mshu Bindo nili peki yobajo
Ako katoto kamangwe, kamangwe Kamangwe, kamangwe Ako katoto kamangwe, kamangwe Kamangwe, kamangwe
Ushaite kanyosta ona ujui Ama nikachura amevaa buibui Ushaite kanyosta ona ujui Ama nikachura amevaa buibui
Nakanyandua nandunya Nakanyandua nandunya Nakanyandua nandula Nakanyandua nandunya Nakanyandua nyandua Nakanyandua nandunya Nakanyandua nandua
Kamangwe, kamangwe
Alinishoka go home solo Kanataka nipe kitu na nipige solo Nipebe with cookie na makolo Napiga finger mangoto ni goro
Ye ni mjanjes kasha tuwa Mago kando leo ni matua Na ni mjaa kama haka ziko guan Kapo na kafuthi niko shua kitu tight Nikikagonga kademka na rombosa Vila na ni mada utadhani ni corona Kako na boyfriend lakini na kabo Kame babe utadhani ye ni donda Yangu nyoka bigi design ya nakonda Napiga kitu kana nitamike moda Kana nipea boss mia na ni mada Design atfanya wezi fika na
Ako katoto kamangwe, kamangwe Kamangwe, kamangwe Ako katoto kamangwe, kamangwe Kamangwe, kamangwe Nakanyandua nandunya Nakanyandua nandunya Nakanyandua nandula Nakanyandua nandunya
Shaiti kanyusta o na ujui Ama nikachura amevabu ujui Ushaiti kanyusta o na ujui Ama nikachura amevabu ujui
Kiparango
Weka kando, hii naikula kama hongo, kama hongo, kama hongo, kama hongo, kama hongo
Look fiti na feel fiti, yule boys fisi ya mevaa suti Akele mode niki rise na masterpiece
So biggie biggie control,
pole pole
He's a biggie biggie control,
pole pole
So biggie biggie control
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 Pole pole
Simamisha weka kando Hii naikula kama hongo Haka kadogo haka kanono Kana kaka kamepigwa popo
Wapi permit ya kubeba hii mzigo Hii lori haisikia gimashimo Kifo cha mende Komba mwiko afande Kanataka fimbo
Ratatat Piga uwa Hapa natambua Sukuma ndani kama ya nasumbua Naka soma kama mbuku na kaseti kama nuku Tunavua luku luku tunabaki kama nuku
Look fiti na feel fiti Kule boys fisi ya mevasuti Akele mode niki rise na masterpiece
So biggie biggie control
Pole pole
So biggie biggie control
Pole pole
So biggie biggie control
Pole pole
So biggie biggie biggie
Crafty
Kameweza imeweza na Kakienda basi enda na
Bigo, 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 b
Changa beste ya chengerere, chongyo sound, sound. Changa beste ya chengerere, chongyo soundtrack ya kadere. Chinchong kanza kuza veve, sama champion mtani kaona gere. Obisi lazima utoza mere, obicha kuna za gwerere. Sansi mabandi ndo wate veve, saka fagi kazimu kawashe bere. Woi woi woi, woi woi woi. Take control and that control and that control.
Fire, 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 fire.
Woi woi woi, woi woi woi. Lose control and that control and that control.
Go on, bigo, bigo, bigo. Go on, bigo, bigo, bigo.
Fire, 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 fire.
Go on, bigo. Bigo, bigo, go on, bigo, bigo, bigo.
Oh, nisi faile unajua ni mental. Oh, jelly patch na kahama rental. Wenglela gwash tundo joni detol. Body yako God say it is a temple. Bombi ni bombi sa krake no pay. Mi ulenga pili niki inch na natei. Bado na nipenda toka mesti na malei. Bado na nilamba toka chest a decay. Woi, 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 woi. Take control and that control and that control.
Fire, 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 fire.
Woi, woi, woi. Woi woi woi, lose control and that control and that control. Lose control and that control and that
kata,
control and that
kata, kere tu kata, kata usiogopi. Leo tunapate, watu ukote, watu ukote, watu ukote, watu ukote.
DJ Crafty.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo, leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutrow from ni how how. Mr. Loku Loku swag ya kibau wow. Sema sone mangira mathau thau. Ito bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina. Nimekam na zawadi kila aina. Makolona makladi za designer. Makolona makladi za designer. Nimekam na zawadi kila aina. Makolona makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Halafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Halafu tiktok kidogo siyo sana. Mwambia lia kuzaa tumesema sansa.
So bless never stress na finesse ni shida. Kila zikiniona zinapita. Niko pilka pilka mali naitajika sijafika. Stop asking me mbona nimeficha. Na kama umelala basi boy. Entwithi asidi na watu wakuchoma picha. Nadai kuivi kisha kujijenga for the money. Na day kuget madogu hap madepu for the money. Nika on, nika on, nika on. Toa form. Toa form. Nika on, nika on, nika on. Toa form. Kani for me we ya nguvu, dash kani for me ya ududu. Pole ya ni husu upu, waste my time ni vurugu. Na come to kiwanma na bado sijishuku. Cheki jomsupu, kuna benyo meiva babe. Umekosa tu vitungu, no kieza zigedi. Shita kuwa se, unajua babe venye si udu.
Chuchuchura
Lino Ats
Radio Amoran
Mavo on the beat.
Nigga madomna, domna. Domna zimeshika ni kama domna. Domna, domna zimelipuka ni kama domna. Domna, domna nimeteka chura ni kama domna. Domna, domna na naruka ni kama ndo.
Sikuja mos mos tunatagua. Na leo siko mob tunachafua. Na zile shamba konde tunapua. Mzinga kwa jaba ukecheza kaa wewe. Kai fafa hakuna chanjeve. Kai babes ulesema uko single. Tena leo umekuja na mbogi. Si unajua hakuna basenga, hakuna fadhela.
Ai, hau wata tutampui. Rombosa dondosha, zunguka mzinga. Uwe, kama ameshika.
Kama domna, domna, domna zimeshika. Ni kama domna, domna, domna zimelipuka. Ni kama domna, domna, domna nimeteka chura. Ni kama domna, domna, domna na naruka. Ni kama domna
vuta tire tu sena ba. Nadeku waka tu sena ba. Nadeku iba tu sena ba. Kani chain in the chain penga tam kama la. Nasikia nina pusi juu ya kule kusana. Atunya maze nunu itabonga tukibatana. Nasizi tema tag zin juu na bonga chama. Gode chapter finance ya mtu ya usana. Demiako nilipia x-ray juu ataniua. Kengine nitendele but sijajua. Tangu nipulize methene zi mapua. Miuku le kusana nasija ipata
mafua. Nikama domna, domna, domna zimeshika. Nikama domna, domna, domna zimelipuka. Nikama domna, domna, domna nimeteka chura. Nikama domna, domna, domna na naruka.
Kani gosho domo do, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya. Kani gosho domo do, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya. Jiti kisting jing big di, ai nyonya, nyonya nyonya nyonya, ai nyonya.
Joma duya na maflivad nyongi. Mina thirsty ya makali na magura za bobo. Na wachanganya kilami na kashenki dogo. Shanti bobo, shanti mtamu koko. Chest bobo, rust de kitam kilolo. Weni pate makene na nikichomo adikonyo. Na roga nimebonda storytelling Johnny after. Mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta. Ningori na waroga nikidendi ya chopa. Manukato timba spoti na wapigi ya topa. Check it, aficha ngori daba sunda kwa kucha. Na kapeleka mdogo na kajaba aluse.
Kani gosho domo do, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya. Jiti kisting jing big di, ai nyonya, 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 ai nyonya.
Ting ting zamba bis missing, jing jing sisi, watch a sin horror. Big kings wanna BCC, wanna DCC, wanna jingora. Fisi, siyazi miss feasting, G-strings, clink, clit, titi, nyonya. Ring, ring, ana tease, 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 ni wadina na takoka, boma. Steam, steam, bombo kisi, steam, maturusu, kingusu, tunachoma. Wasichumi, sibusu, mina nyonya, paka pongi kama sikai na homa.
Kani gosho domo do, ai nyonya, bianga kanga banga, ai nyonya.
Jiga
from the big D.
I'm a real nice. I can't know you fried.
Ndambia nini watu, ni mtamu na ni fries. Tamu na ni fries, ndambia nini watu. Cheza loto, cheza kamare, washa nare. Purura rurashoni, lipuropka ordinare. Kula mde na mbosho, mjoro msare na suruare. Gizani bez ngware, chede mchwape na imshware. Moshi ni haitoka, harufu haitoki. Mtupwa geto nilipeleka Katululu shopping. Dege bogi benda, rowesa inde, rongrende, izombogi genje. Seska kwa mbavyo, ntuliza ro. Mshenzi yo sansua menikula bro. Nilimkemba na madigola kafungua ro.
Nikiwa matundu mavetungu na dimore wa ochungu lo.
Nikishikwa na demi yako, ntambia nini watu. Akisema na nipenda, ntambia nini watu. Nikishikwa na demi yako, ntambia nini watu.
Mayo.
Akisema na nipenda, ntambia nini
yo,
watu.
Amero remba miu nice. Akiniona you fry, ntambia nini watu. Ni mtamu na ni fries. Tamu na ni fries, ntambia nini watu.
Brethren makafunga kashop za betin. Pedi wangu uza golden ndani ya canteen. Mi upiga ngasha kwanza nikiwa taxin. Yondo njaro ya kuhata COVID-19. Cha mkufu mwanafu, ha. Na kila mwanafu, hu. Cha mwanafu mkufu, hu. Na kila mkufu, ay. Hawezi konda, ato kule feelings badu hawezi nona. Demal kula vela kajipata kwa mrota. Mboka ni mboka na nyoka ni nyoka.
Nikishikwa na demi yako, ntambia nini watu. Akisema na nipenda, ntambia nini watu. Nikishikwa na demi yako, ntambia nini watu.
Mayo.
Akisema na nipenda, ntambia nini
yo,
watu.
Amero remba miu nice. Akiniona you fry, ntambia nini watu. Ni mtamu na ni fries. Tamu na ni fries, ntambia nini watu.
Confessions, confessions. Nafungua roho ndio nijivalidate. Kutoka ngabila juanga huyo si mimi. Nakata wa super buddha si ati nini. 16 mina Diana. Makizani saile banye amelala. Omusaholu wewe mamboreshi. Omusaholu wewe mamboreshi. Na luhuiri mukubanda. Bunulu toto watamana. Aitambia nini watu vane. Na bunulu toto watamana.
Amero remba miu nice. Akiniona you fry, ndambia nini watu. Ni mtamu na ni fries. Tamu na ni fries, ndambia nini watu.
Nimekewa kukumanga, but sitawacha kukumanga. Minda daktari mitishamba, Nairobi nimejaza mashamba. Nimekwama, nimekwama, mara mingi, but sex sitawacha. Kijana AD mpaka River Road, makaaba, headmaster. Manadi, 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 kingpin, kingpin. Au niona nkimbilia, ju, ju.
Mini spongi.
Nikishikwa na demi yako, ntambia nini watu. Akisema na nipenda, ntambia nini watu. Nikishikwa na demi yako, ntambia nini watu. Akisema na nipenda, ntambia nini
yo,
watu.
Amero remba miu nice. Akiniona you fry, ndambia nini watu. Ni mtamu na ni fries. Tamu na ni fries, ndambia nini watu. Ndambia nini watu. Ndambia nini watu. Ndambia nini watu. Ndambia nini watu.